Tio, if I own a little bit and the moon don't accept that. My little Tio, if I own a little bit and the moon don't accept that. My little Tio, if I own a little bit and the moon don't accept that. Ubusuku nemini wena ukhuluma ngaye Masimbuza ngawuvelathi wonke umuntu namaphutha Ubusuku nemini wena ukhuluma ngaye Masimbuza ngawuvelathi wonke umuntu namaphutha Ayiwahlule inhliziyo Ipha yona ngeke phela ithande umuntu ongasamthandi
Oh, yeah.